Presidenti America Donald Trump. Anin presidenti seeratif presidenti nagajide khali galgal televizhini rabbay dubbat. Kumbetani America guagu guyyat rubbati asinami hiriru murmitira wani dubbatille magallani fgudinnanno teisani khaysat lubbuf gabenne badu uwu batani jennan waran America ergetin nagaye gajide president Trump. Udutana gabastu VOA White House jirtu Patsy warkuswaratun ergetu jubennutim.
Hiriirtoonni mormii kaleessa galgala innaa nagumaan White House fuullee hiriiraa jiranitti President Trump akka tasaa labsii labsan. Gocha shoroor keessummaa biyya keessaa hiriirtoota mormii hookkara kakaasaniin raawwatame jechuudhaan jeequmsaaf seera dhabdummaa guutu biyyattii waliin ga'e jedhan kana dhaabsisuuf dhaadatan.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets.
Har bulchawan kutale biya tokkon tokkon sani wardiya biyo le sagata e dandiwon akadun fannuf akabobbasan cimsen yadachisa kantiba wanif bulchitoni hanga ho karikun abatut humnota naga egdotay dumina bobbasu qabu magalani okan kutam biya lubuf qabenya jiratto tasani eguf tarkamfi barbachisu himfudatan tanan warana United States nan bobbasa isani srakosani battala furu jedan Enna Trump dubbataa jiranitti sagaleen gaazii imimmaan subiifam paarkii dhiyoo jiru bakka humnootiin naga eegumsaa hiriirtoota mormii kana pittimsuuf gargaaramanii dhaga'amaa ture. Kan dubbii himaan White House itti yaadaa jiru jedhan Trump hinuma dhaadatan malee seera kana fayyadameen hojiirra oolcha ka jedhan hin qaban. Seerri bara 1807 pirezidaantiidhaaf bulchaawwan biyyaa utuu hin gaafatin loltoota bobbaasuuf aboo kennee jira. President Trump mormiin guutuu biyya erga waliin ga'e guyyoota hanga tokko booda haasaa guutuu biyyaa kan dhageessisaniif dhiibbaan irra ture. Hiriirri sun irra hedduun kan nagaa ta'us hangi tokko du'uu George Floyd irraan kan ka'e saamichaaf hookkaraan kan guutame ture. Caamsaa 25 gurraacha Ameerikaa erga poolisiin adii tokko daqiiqa 8 oliif morma saara jilbaan dhaabatee booda du'uunsaa ni yaadatama. Trump ibsa kennaniin murtiin Floyd ni mirkanaa'a jedhanii garuu loogii sanyiif hookkara poolisiin raawwatamu kan mormitoonni sun iyyatan ilaalchisuun hin dubbanne. Trump adda addummaa sanyii gidduutti kakaasuu jechuudhaan qeexxoonni dubbataniiru kanneen keessaa kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii dimokiraatotaa Joe Biden tokko wixata kaleessaa bakka jireenya isaanii kutaa Delaware irraa hoogganoota amantii kiristiyaanaa lambiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf ibsa kennanii jiran.
Hate just hides. Doesn't go away. And when you have somebody in power who breathes oxygen to hate under the rocks, it comes out through the rocks. It matters what the president said.
Jibbi hin dhokate malee hin dhabamne. Yeroo namni aangoo irra jiru tokko jibba dhokatee jirutti hafuura baafatu lafa dhokate achias ba'a. Waan pirezidaantiin dubbatu dhiibbaa qabaataa jedhan. Trump ergaa isaanii erga dabarsanii booda gara mana sagadaa St. John's Episcopal kan fuullee White House jiru bakka hiriirtoonni mormii gaazii mimmaansu itti biifamee ari'aman dhaqan. Waldaa seena qabeessisuun dilbata galgala ibidda xiqqoon ka'ee miidhaa xiqqoon irra ga'ee ture. Biyya guddoo taate qabnaa jedhan Trump. Trump mana sagadaa ol hin seenne ala dhaabbatanii kitaaba qulqulluu ol qabanii argaman. Haasaa pirezidaantiin dhageessisu kan qoratan Jennifer Maseka akka jedhanitti Trump ergaa cimaa deeggartoota isaaniif waan dabarsan fakkaata jedhan.
It's no accident that the television cameras caught him walking past the graffiti. I think that it was really important for him.
Kaameraan televiziyoonaa innaasaan qalama bakka adda addaatti dibame fuulleetu darbanii kaasuun waan akka tasaa ta'e miti. Kitaaba qulqulluu baatanii kaameraadhaan mul'achuun isaaniif dhugumatti barbaachisaadha jedheen yaada. Yeroo kanatti ergaa isaan dabarsuu barbaadaniif waldaa akka hin miidhamneef mukaan cufamee jiru dura dhaabbachuun isaanii hiriirtoota mormii sana akka mormuuti jedhan. Erga Trump waldaa Episkoopaal kan Waashingtan keessaa daawwatanii booda luba Maariyaan Baad daawwannaa pirezidaantiin naannoo akka isaan dhaqaniif eegamu daawwachuu isaaniitti aaruu dubbatan. Baad pirezidaantiin hookkara tuqachuu isaanii akkasumas mallattoo qulqullummaa aadaa kiristiyaanaa ta'e haala akkasitti itti fayyadamuu isaanii qeeqanii jiru.